Vibes and Blogs.
Frizzy on a beat. Yeah, va. Good morning, afternoon, evening, idiots, and akumazulu. Apankani kanyamata. Kabzi, drifted, check.
Wawo lozi most
wanted. Mpale, nezi mboma. Neva seli kunibuza, waizi kwenye kwenye ni rao. Beni utile mwanaki. Seli nini kama tise. Mane kama tise. Chade wena wena be. Boma babate kukubona wena be. I remember that day, nini boma, never silly kuni boza, maizika ima kwenyani. I remember that day, nini boma, never silly kuni boza, maizika ima kwenyani. Better me take you now, better me take you now, to my mama, better me take you now, better me take you now, to my mama, better me take you now.
Let me take it to my mama now, no doubt. Always elika nyao nyao. Babata kuku yuzinga na makao bao. Bakasu wabalu na kilu na muna ngao ngao. Look, woma babata kukubona. Batu nikoba nyaza uinzi kukubona. You got the keys to my heart inge fa kiboti. Batu valien la teles fa kiboti.
Better me take you now.
Let me take
better me take you now. To my mama. Better me take you now. Better me take you now. To my mama. Better me take you now.
Wela ni muone ya mama. Mwana kazi wena peza kuwama. Na mupeza manje wapa mutima. So na kuriba zanga ine konse ni saa mwandaba. Ine na eve tachitapea. Veneze kudetinga sitinga chaye kompea. Anani peza mutima wanga ni upwanyika. Eve no pwela pwela no ichita repair. Uyu embe ni marriage material. Akonda mutima notifa material. Feshi kuwama dressing ni kila. Bati sini kambati ni sirio. Chikondi ni chonzu na we ni kuuza. Ukamupeza wazoona ni kuuza. Suza kachite pona regreti. You are the one baba sala ni fe.
Last time pale nezi mboma. Neva seli kunibuza. Waizi kaima kwenye ni vau. Weni utule mwanaki. Seniri nkamo tisa. My name come a tease. Chade when I win a bay. Boom, my baba te kukubona when I bay. I remember that day. Nenis in the boma. Never sell you kuni boza. Baizika ima kwenyani. I remember that day. Nenis in the boma. Never sell you kuni boza. Baizika ima kwenyani.